Gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa waliba haragga ku gooyay Soolar Eelbiyood oo la hirgeliyay degmada Khudoor ee Haroonta gobolka Bakoola. Eelbiyoodkaasi waa baahi weyn la qabay degmada Khudoor oo horaanti sanadkii na dhaafnay 2019 la hirgeliyay degmada Khudoor ee Haroonta gobolka Bakoola. Hirgelinta eelbiyoodkan kureed iyo lambaahdi intii lagu shaqeeyay waana la deersiyay xaafada ay ku koobantahay degmada Khudoor. Eelriigan iyo markii hore ka shaqeeyay matoorkaasi oo na shidaalashay dadka iyo awoodu waayeen haddana loon bedelay intii la saara soolar ka shaqeeya u riida taasitiyon iyo fudayti hay-adda SSF. Xafladda haragga lagu gooyay iyo waliba ku qayb galay gudiga biyo maamulka gobolka iyo waliba wakiilada hay-adda fudayti soolareenta eelka. Haddaba gudoomiyaha gobolka oo eelriigan haragga ku gooyay ayaa ku hadlay baaxadda lan qabi dhinaca kalena waliba oo soo mahadnagay hay-adoogii gacanta ku jeysiday fudayo ku soolareynta iyo waliba gudigii gacanta ka hayay eelka.
Geedka maynin furmay anta furutaasha aan koynay bilo otom 27 bilo Febraayo ay furutaasha aan koynay eelkii lagu qaday xaafadda Sheekh West degmada Xudu. Eelkaas oo walwiin intarow mayna raay xaafad ahaan mase mayna raay magaal ahaan walwiin intara doon lagu faa'iideysan doon iskoole laga sii free laga sii meero dawladda oo meel aray leen ka talgalay in free laga sii doon hadii Ilaahay erna dadweynaha aan ku faa'iideysan doonaan eelkaas oo meel aray leen ka talgalay in xoolo lagu waraabi magaalada Biigreen leen ka suubi xaafadona meel aray kiyoos leen ka suubi oo meel aray ku waraaban marka saas daraadeed way maxdaas oo meel aray ayadii eedanka dadaal intii eelkan meel aray soo laalisheen maadaama leen halkoon leen awoodu koon shidaalka eelka matoorka shidaalka awoodu koon ayadii eeda meel aray ka maasi yani juhdiga iyo galiyan iyo meel la raay waqti iyo meel la raay oo dadaalay eelkan maana soo bisay soolad tan kale may maaduun naqaane kanbaniga xudur oo ee la hisaaban oo meel la si mutadaw waanama marka hore in iska howlin bilaawi
daayir hilowle sambul waliba oo sukumidaya gudiga ee degmada waliba dhinashay isku ku hadlay muhiimada eelka yan la tabulshada
biyo noololu noololan yani biyo meel biin jar noolal majartu sasaawadiye wala in kuwiinay aadana ka noolada faadiye geey kaarte beeslaan in iska kawaali waneedan kama nagaana oo ban goobay wax barashadii maamulkiisha iyo macallimiinta tii in maadwiin aan nagaana iyo hay'adda maalgelinta dhamaantiyo iyo maamulka heer degme iyo heer gobol yon artay suurta gali in kambanigaas iyo maamul shay iyo dadka agaasimo arintatan in deegaankiisa nabadeen ka roogaano waan arintii ka hirgeliyaan ciidanka mahadnagaan
Maxamuud Ali warbaahinta warsan Baydhabo.